yamde jeɗɗi fawi silmaji capan e nayyi Richard Toll ɗo leydi Sénégal. Bisimilla moon e silmaji nogayi jokkoji e kabaruji ɗi.
Abdoulaye Diko
e ɗi silmaji nogayi jokkoji hen joni ɗi en puɗɗiran tafan silminde kanko Rama Diallo e yeftere coftal ɓalli. En jokkinen hen heɗade yeftere koɗo meɗen hannden e kanko Ousmane Diallo woni calminteɗo mo jee e kawrital daraniɓe yimɓe daraniɓe leyɗe Sahelmo yewtere nde Ibrahima Timbi Ba ko fawi e rafinde nagoyi egguri yimɓe e ley ɗe leyɗe Sahel. Caggal majjum Rama Diallo tawtan en ɗo janganen ko winda e jeyndeji ɗi timminirena wiyatago jantore meɗen Mamadou hannden naɓanen e ley diwalla Sédiou anni worgo ɗum woni ɓaleri e leydi Sénégal. Abdoulaye Diallo ɓeɗo ñira ƴaɓɓino joni ɗe omo imminana toon tawede toon e dow inde RFI e fulfulde. Bisimilla moon noon tafan e yeftere coftal ɓalli.
Coftal ɓalli
e yeftere coftal ɓalli. Rama Diallo a salminama.
Mi salminima Abdoulaye, mi salmini kamɓe heeɗiɓe.
Bisimilla ma e yeftere coftal ɓalli. En puɗɗiran championnat Afrique e nde hitana uddinaɗi ɗiɗi e nogayi ɗiɗi.
Non Abdoulaye, nde Léon championnat leyɗe kewɗe keɓata fijude ɗe hono to muɓɓen kanje gaɗɗe nogayi e jeegom keɓata lawol fiɗugo to leyɗe muɓɓen saabu stadiji na mbiyen nokku piɗi balo maɓɓe moƴƴa. Ɗum ɗo humpiti fedde CAF halfinande fiɗa baloɗo leyɗe Afrique kenga alan e majje Guine, Burkina Faso, Gambie, Cap Vert, Guinée Bissau. Analyse meɗen ɗon Didi Abdoulaye, leyɗe nogayi e jeegom ɗe fuu to leyɗe janane kawrata ittodirɓe muɓɓen saabu nokkuji piɗi balo maɓɓe. Jokka e sariya jamiraɗo to fedde CAF kawri championnat on puɗɗa ndelle nogayi e ɗiɗi lewru warore ndu Abdoulaye. Final o latoto hitande ɗono latoto puɗɗe hitande warore nde jeetati lewru goa ɓurdu fayahde joyi lewru ɗiɗa ɓurdu.
Leyɗe ana limta e jaɓɓade championnat o.
Non ɗen ɗon leyɗe Abdoulaye wonuɗe hono nokkuji moƴƴuɗe jokkuɗe yamiroje CAF hono Sénégal, Mali, Algérie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée Équatoriale, Nigeria, Afrique du Sud. Limgal ana juuta Abdoulaye, kanje woni hasiɗe na mbiyen kanje woni gonɗe lawol jaɓɓade piɗi leyɗe goɗɗe. Caggal duuɓi ɗiɗi tiɗorma COVID kawreɗe en tawete leyɗon en fijude ittude ɓele wonno ardotoɓe maɓɓe.
Bisimilla.
Woɗi Abdoulaye, e ɗo en du andinde ko ayka hono nogayi e goho lewru waruru to Marok. Caggal duuɓi ɗiɗi COVID tolli ɗe leyɗe mbalgitari piɗo Afrique ɓuuɗo lollude andete e leyɓen fiɗoɓe. Sadio Mané ana milane hakkunde maɓɓe Abdoulaye, ndele ɗum ɗo waɗan to Marok hawrude du e piɗi final coupe rewɓe leyɗe Afrique ton mbalgitari ko ketendi ɓuuɗo lollude fiɗoɓe Afrique.
A jarama Rama Diallo.
Koɗo men hande
kawrital yimɓe daraniɓe Sahel jaltini cimtol e nde windande holli hono warngo civil en ɓeyɗiki e nde hitande e leyɗe ɗe. Hiisa ñande foof civil en jettan mbarete to Mali, to Niger et to Burkina Faso. Ousmane Diallo ana tawa e ngal kawrital ɓe yimɓe daraniɓe Sahel, omo jaabo lamde Ibrahima Timbi Ba.
Ousmane Diallo mi salminima.
Fom sane.
Kawtital moon yaltini cimtol ngol cimtol noddirangol ko holɗum wayli Sahel ko e nde alkamisare ngol yaltina e nder maggol on holli Niger, Burkina Faso e Mali siwilɓe ɓe kuliyankoɓe wari gila hitande ujunaje ɗiɗi e nogayi sowidirama laabi ɗiɗi. Firtane nde limore anden ko yimɓe jeelo wara gila nden hitande.
Dele hannen le jenni Burkina Faso e jenni Niger e jenni Mali hawriti dagum uynage tato wonno yimɓe civil en mayuɓe. Ndelle so a daari joni joni ni a tawan ñande fu yimɓe gaɓɓe dagum jeetato wonno mbaraɓe leyɗe hamdeji.
Sen ƴeewi ñande o a haali ñallal kala yimɓe jeetato wona e warede e nder ɗen leyɗe, ko holɓe wari ɓen, ko kuliyankoɓe walla ko konunkoɓe ɗen leyɗe?
Na wonɗon ley yimɓe laamu en dina mbara soldankoɓe genɗe ɗe woɗi. No wonɗon le hannde yimɓe ɗum wonno yimɓe civil en aduɓe dagum kaɓe nduɗona kaɓde e yimɓe woɓɓe no mbiya yimɓe ladde. Woɗi yimɓe ladde ɓeydu fa hannde e kamɓo e du wonno waruɓe yimɓe ko heewi. Woɗi fa hannde du ko ɓeydanmi ley leyɗon fa hannde o far banggal yimɓe dogguɓe, ɗum wonno yimɓe dogguɓe hamde nde. Joni ni yimɓe ɓeydu ɓe keɓiɓe be behedoke sanne fa be heewi dagum ayi anari joni leedi dagum Burkina Faso ni yimbe ko domata hande million didi fu wonno yimbe doggube
sien heddike ben yimbe mbarabe on holli wobbe ko kulian ko be bari be wobbe ko kunun ko be de lamuji no wodi kadi pelle pelle daranide hakkeji ne anke hollude no wodi yimbe majjube be yi aka hara kimton mon yewti fi ben
joni ni ka rapport amino ka hala yimbe dagum lallube be amma jonka rapport ka hollaina yimbe dum no yimbe warabe dum no yimbe mayobe de yimbe dum lallube bedina kewi tay goddo ware nange dillide yimbe mudum andato woni dum kana heewi hande le gende meden Sahel
ara tefore wadama tefore udditama andugol ko hombe sabi din fitinaji ko hombe sabi din wargoji
dum wunyori fanne hande dum farbangan dum wonno farbangan tefugo ndare yalle moy wadi noy moy wonno wadi ko hegitaaki de joom nange dagum umbe ombe suriya wadi dagum justice ya dum ka fu ayi dum ka fu hannen kan na dum wala sembe dagnon dagum parce que andari hande jende meden Burkina Faso jende meden Mali jende meden Niger gure hewde yimbeje kippa ma mbarama yimbeje mayi fu de faygotum wada jonka andaka moy wonno ngarudo wari moy wonno nangeteedo moy wonno jonka dum ka funnu heddori
ko holduma wahana wadede ngam latingol den tefoje
na hani tawe yimbe meden justice meden do woni hade jendo meden fu ngenni fu umu darani jonka no wattede justice ya yeso parce que ayi do justice wala ka fu jam wala justice hawri fu dum funna dum way hawtingon dum wala tawe yimbe berde mum bo njip
wargo waɗi ko ɓoyani Burkina Faso ka innete Seytenga ɗon andi fi ɗum wargo silminingo holli kuliyankoɓe wari ko ɓuri yimɓe capanɗe jeetato hande ko holɗum hani wadde gam hiwgol civil ɓe nder ɗin fitinaji
jonka ayi hande nde ka hande meɗen nde noon heewiri sanne ni ayi civil en fu kawriti le mayre hande ayi illama kaɓe ɗe fuɗɗi jonka wayloke jonka yimɓe wonɓe ladde ka fu so daari joni ni mbiya dagom yimɓe civil en ɓe kamɓoy ka o mballatana yimɓe laamu en ayi ɗum fu na wawi miñankon ɓoy warede woɗi fa hande dow jenɗe meɗen goɗɗeɗe du ayi laamu wala ɗakkon ɗon sakke heɓa o faddo ta civil en mbare
ko ɓeydi ɗon Ousmane Diallo no gasara ko namdal men sakkitigal e nder nde yewtere men sattede wonde Sahel goo ko yowitide e heege e fewtuge million ji sappo yimɓe e nder leyɗe Sahel cimtol mon holli egguɓe ɓen ɓeydorike capanɗe tati e jowi e nder temederewel ɗum ko gila hitande ujunaji ɗiɗi e nogay addi hikka ko holɗum hani wadde hande gam ustugol o bone
ayi rapport amino ka holli ceede ɗum wonno buuɗi hannoɗi ittede witinede hokke yimɓe daranoɓe yimɓe dogguɓe yimɓe rafaɓe ɓe ɗe ceede ɗe heƴata ɗe ɗuuɗa na ɗen hakki sanne ndele ne hani tawe hande yimɓe guduɓe bawɗe en hande ne hani tawe ɓe jaɓa ɓe buytina ceede fa ɗuuɗa fa yotto no hisorano ni heɓa yimɓe dogguɓe ɓe ɓe keɓe ɓe balle yimɓe rafaɓe ɓeydu ɓe keɓe ɓe balle ne hani tawe ceede ɗe ittaɗe ɗe tawe ɗe jaaha ley juuɗe ɗum wonno ONG miɗen gonɗi ley gure meɗen ne hana tawe ceeɗe hane ley buuɗi nogay fu a tawan ko yaata ley ONG meɗen gure meɗen watta fay buuɗe goten koy donc ko heewi fu ley ONG ji mawɗi toon ceeɗeɗen heɗoto ndel ne hani ceeɗeɗe ɗe itte faɗe heƴa woni hanɗe jippine faɗe kewtoa ley waldeji meɗen gonɗe ley gure meɗen ne darana yimɓe meɗen
Ousmane Diallo mi jarnima fofo maɗa
fom sanne
Ousmane Diallo fofo maɗa kanko wonno koɗo meɗen hannden omo jeeya e kawrital ɗum woni daraniɓe e leyɗe Sahel mo yewtidi e Ibrahima Timiba ko fawi e tiɗalaji ɗiɗen leyɗe Sahel jogi enen janggo e jaɓɓade koɗo goɗɗo
ko winda e jeyndeji
ɗi yarama Diallo asalminama ɗimmol asalminama
mi salminima Abdoulaye
bisimillama e ko winde e jeyndeji
Abdoulaye kibaruji jeyndeji ɗi en kalan haala poɗago hakkude lundiɓe laamu ɗo Sénégal e laamu leydi ndi ɗum heewi wartugol e kibaruji jeyndeji ɗi hannde subaka alhaali on newaki Abdoulaye e seppo waɗugo ɗo Sénégal aljumaari faltide lundiɓe jamiri seppo fa inɗe yimɓe maɓɓe hono haɗaɓe ƴamude na filagon laamu député en e lewru waruro ndu koyte laamu haɗi ngo seppo yewi askan wi waldi e waddi ndelle ngo seppo laati ngo tiidon ma mawdo
en puddran jende enquête
jende enquête de jende wi ndelle de yere waday to zigensor et to bignona tiagande seppo yewi askan wi wadi maybe dido aljumaare de majotobe police nato ndiri seppo ngo abdoulaye sabo ken nangule du yimbe capande tato e nayo tiagal jalto lundi be laamo e de nyalande yoga e hore be teddube yewi askan wi hono mam jara detie fal ahmed aidara e batelemi jaz ana juude laamo mobe walde nde fuddide Ousmane Sonko kambe accaka yaltude galliji mabbe jati
won e wi jeyne le point africa lural an jokki fa han
non tiagal seppo aljumaare neddo fu do ngabuno ngabbi abdoulaye lami be lundi be lamu goto fu yelaki waltirde tiagal jeyne de walti e konguli Ousmane Sonko wiide ko wadi aljumaare ana nanda e ko waduno hitande faltine de sabu lamu wadi ko rewai lawol saria hadugol seppo be ko hadaka do saria leedi senegal lundi be nambien lundian ke o holli ko yia aljumaare dum ko be timmirgol lamu Macky Sall gondo e hore leedi di hande
won jeynde ji kulude kulul
non wakati sirato Burkina Faso wi Senegal leedi manandi hono lamu lobbodo Afrique ana won awde ko moja lurando woteji e seppoji di gala rere ko anda kane timmata dum do en waddata ko hoyi leedi sakodu do lundi be milanta hono lami do jamitaade na dabude faande lamu kilal tatabal kulol mabbe gongol woni bo leedi doygal leedi di Abdoulaye ko dum nafi dum do wonno ko jamiti jane muriya to Niger seppo e maybe dum humpiti jane de dum wadi kasin e podagu hakune lamu e lundibe lamu do Senegal fitinaaji juutudi di andaka nde kantoto nandi andaka ne de ata ko nafata goto fu aliuntine drani do hakkeji do Senegal wi to mon Afrique ko saddaaji gila fukkinde talki wote Abdoulaye dum ana holla saria a wote Senegal sella sebago lundibe lamu dum do en yamide bibbe leedi ndi njalta ceppa dum du ala walta e rafi kaldan hakkunde yimbe politique leedi ndi ko buri wodde woni kaldal wada hakkunde laami be e lundi be laamu jam hebe Abdoulaye
a jara ma rama jallo
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde jewtade kabaruji meden altinere handen nogay lewru jego bordu e hitane udnaaji didi e nogay didi gonno altinere handen de woni nyalande adnarndu hertanane yinbe e fallu yibe e tobbere hoyan en hikande de woni bi adama do tawa e kala hen wakkati mo tawa ana hani hebude ndenagu altinere handen de du woni ko sarta hono horjo leddi Ukraine Volodymyr Zelensky kanko mo naftoro ande kesede mo sefo yeso dental leda Afrika ngol wonata go gilla fitne puddi hakkone leddi Ukraine e leddi Russie kanko Volodymyr Zelensky mo sefo yeso ngal dental Afrika to leddi France ha jaboji subugoji député en jalto dido bol andama jamma hankin fojo tawi dentengal horjo leddi ndi buri hemde député en fedde fay wotre hebali kaw timmodo ko tawete kanyum tan ana wawi dawrande e leddi France wasa wallodirde e pelle dawro keddide de ende yontere fof jantore meden mawnde e gonan e leydi walla seju o diwal gongal worgo mbiyanna baleri do leydi Senegal en putran handen bambali bambali woni wuro ngo Sadio Mané je e mudum o lato ngo wari inde andite bi leydi Senegal Sadio Mané ana walli ngo wuro mballego pirtido dum waddidu o weltere mawnde e gurdam bibbe de nokkure jantore nde Abdoulaye Diallo imminado men to seju wadani en
Bambali ko wuro hedingu Seju ko buri e sappo e tati kilometraji to worgo leydi Senegal e nguleki kewki sukaɓe rewɓe ana fija e weltare ka natirgal wuro ngo ko buri tenkude e haala maɓɓe inde o fijo balon
Sadio Mané ala toure kunda satoure di ma Sadio Mané et a e fongolo etanzo
dene betu
ani o fa kudo o fa kudo
Iko wodani hay seeda hodorde faydinde mantininde holli ijide amen ko suudu safridu mahirandu ko ina buri itemede 30 million e chapande joyi kalisi sefa fof non ko e ballal Sadio Mané ndo suudu safridu eno sabi kabirde tawa e karaleji kisi e wiide cukko horejo komin o Alassane Keita vi ko Sadio Mané wodi golle dido mabbe gadano
Sadio jounou a l'autre niveau c'est lui notre premier partenaire
Sadio Mané ko wallidido amen lamor go non ni yewti e makko no feewi dum non sabi golle amen fof ene jokkondira ha tengti e bangal ngal e ngartam wurongo mo dari hen no feewi
c'est Sadio qui est à côté de ces projets là
dudu sudu safridu artindu jikke e dendangal bibbe diwal gal ha tenti non rewbe be ko dum tigi woni dendagal jewte mabbe
awolande
inde mane ka ko no jewta e on fannu jamilatu jallo kanyum en sudani weltare makko
menen don fayda do ko fotu gona men gol nan a bayno on benu do so men nawni hopital amen wonde do non non nafa amen ay hunde nan ko non wodo so darneema haybe be ngari ton ben daade sabana men iwata me yata sejo me yaat ben nabata men dula ko sina wodo hopital
jamdi sappo e jeedidi eno hawri eno dinandu ka julirde to ay do hay seeda ko ina tolno metraji sappo e ko fawi men ko cite julirde mawde de den julirde darna ko e ballal Sadio Mané talibo mané almami o bappa makko tiagal darde nayde bismi men
imam
rfm
ano
jagal dum talibo mané eno tentina duwaji fade e Sadio Mané mahudo de julirde
jamonye mbir wato mennam pareta mba alola sate molle cité ko jamonde
gilande min pari darnude juma o yimbe worongo ngari mbi en potti darnude juma kon haydar min biyan Sadio yimbe be pari darnude juma o kon den min kalani dum wonde bibbe worongo pari darnude juma o tay wadi futinobe rendinde kalisiji gila o ari yimbe hesnobe rendinde kalisiji mabbe koy ben tan dum haadi ko heddi ko fof ko kanko wadi tawi ko kalisi kewdo kala ko wadi hen su dum yeyi ha gasi o wada kadi goddum ko non ha juma o pari ha joni ni won ko heddi o wayna soro juma o kono o wi hakkille mudum no hen e teso Allah jabi ma gas
bara ko hakkilo bama nadi atala e jamo nyabe banale
ko wodani don dudal jande hakkundere tawako ko pareji kanko o fijo balon Sadio Mané darnira e der dudal gal hay jangino goto iyaka sabu hofngo juudo mabbe o do jangowo momen futti wi ko fartange mawdo o hebi jangude gal dudal
moi je arrivé ici
min garmido ko hitande ujuna jide nogas tawmi do gal do dudal jangirgal o don lise nokku modjo non beeda nimi belam man feewi jangude do lise gondo do e der kominam jangude don kay ko belam mawdam wonanimi so wonano gal do dudal kay min jahata ko bangi goddo ko wayno seju wala jureji
tiagal dido golle Sadio Mané certani wallude bibbe wuro go e sanga lewru sumaye don do be ngure kala hebata bataki ballal malan suwane ko goto e kotirabe makko himo tentina dum
en sahaji in ya ha millionji sappo e go wala millionji sappo e didi fayida o ko hebe do njodi e galleji mabbe kala mo min gandi gondo do hay so tawi ko kasaneji sappo jomum jogi hebat fodde ujunnaaje sappo
50000 francs
e wiide la san kita chukko mer ko min bambali dande Sadio no wodi ko wayli e ngurdam yimbe diwangal
ta changé beaucoup de choses sur le plan économique parce que la population même a beaucoup a senti
wayli gele kewde e bangal ngalu besmuli di nin tini dum no feewi so en jetti bangal jangde so wattama e dande suudu safir dum do ma wonan amen gartam sabu min nguran no tampere no feewi nawde yimbe amen gam dande safare ha tenti non e rewbe so wiibe be
l'état de la route là évoquer les malades
so bambali yalti e kumpa e majjere ko sababu Sadio Mané urtata wiide ko mahanteji makko e yawtude golle makko wayli gurdam nokku o
sikke wala hen jimol yo manda mudun onon Allah watta ko hana sikke fu wala hen gol jimol babam Allah fawi kende jantore mo woni Abdoulaye Diallo wadani en Sidiou de gontar do fofa jantaji meden mawde e do ngal di wala worgo senegal woni ko fawi e mudum ibrahim ba banil aissatou ndjay jaarama do katena du e kabaruji arandeji di ndokondiran sartan silmaji chapantade jokkuji hen e kabaruji godde di rfi fulfulde
gere bonnani ay god min ko jennami ni